Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sagirabe heji be jamwali modade ngone bete alalbare noga e nay liwru avilite tan 2024 yamde jena jabbere ke silimaaji sappo jetti Ousmane Niall bul kabaruji do nujire wonen to boggi jande to notade ko yaawi himbe eggube wombe ley wuddu e saha leydi meden di won na fanda projet kesso OIM puddo golle talataare kenyido bo makko do imegol makko yo wallude eggube njodi le nokkuje godde leydi mendi biro rewbe hirnaange afrika golloobe bangal awdiji waran joyinede yurbe leleed afrika sappo e go be rewbe gollonobe ko men ana gondi e botto do bamako do wulare eta igol korangol timmatagol yo kabaru nafaw njagotobe fuburi du mojjintinobe kulle ubinoje dum min kalta hala mudun le hello min noddirta dossier de la semaine yo diwon sembe kabaruji di beta ko bismillah mo heda studio tamane projet ndarantor fa baade ko yaawi himbe eggube wombe le sahangal e wuddu leydi meden di OIM fuddi golle mudun talataare kenyan o projet mo Japon iti jawdi mudun ko buri milliyoji temerjiti e sappo e jeddi fa boto eggube wombe le nukule leydi meden di do hokkude dum ben gona kanye e ngureji e wi direction nationale de l'action sociale ngo hakilo wallan sanne eggube wombe le e region gaji gawo tumbutu banyagara moti e segu fa bidiren fam an ko intal Bilal hebine do faccitanga Mamadou Sama Seku sita sidibe
Olivier Grosjean yo horejo ndo gollirde OIM e wima ko projet o fudama yalla faabade kasindine ciudi e nyamduuji ko buri milioji didi yimbe ana be do unyaaji temde tati unyaa chapon e joyi deplacer en dum do na holita li tongande chakitinde OIM
au moins ko yaata kabbe kadleji temde ne e chapon e joyi fatade kasin nyamereji chaakuji temde jeegon e debbe fatade kasin mudingo nyegeji nanal mudum hakke be yimbe egube yoppi nukkuji wadi le raison tumutu gawo moti bajangara segu be ana han hinrede dum
bajangara e segu
gollirde woni de yirwere woni action sociale go hejo lato sababu sembinde imadraji lam ko be le hinade kasindine bilidi e sellaji leedindi kedana ibrahima abba horejo gollirde leedini woni de yirwere dnds
350 yimbe ugnaji taton e ugnaji joy e temene e yimbe temede jeddo e chamantete jene wonku egge yop nukum en be me win inde modul leedi fe mangal modul le golle am sak tredi mede tijji hannen o projet kesso mo leedi japon itta kalsi modu fu anato sabe be yim e ko epnukuji men heba hinne wonbe leedni kanye heeto mo en fu da modul
interne o communauté haute
kanko kajado leedi japon le mali wezuno hideki holtibide kalsi modun leedi mako darni o do projet o yalla jabade kasidine bilidi yimbele egube sahal wudundu e le hunchangul hore sifa ngurdam be do yimbele
Sakirabe di kabaruji fu andon ba hebude do bembe ande de do hella amen Facebook kanya konta X rewbe gollobe bangal awdiji be hirnaange e wuddu Afrika ana kawri batudo bamako do illa nogo e tatilewru avril ndu be juri lele Afrika sappo e go le ngal le kawrital balle didi be joinan fedde ngal gubal rewbe gollonobe koy mu en bangal awdiji hakkilo mun heba ma tiagal jande pawinde do aw arde yako rewbe fewde e golle kumini do awdiji Mahman Babu Kunta hawri obbat an ko hebinen do faccitango sita sidibe Mamadou Sama Seku
le kango madaw Nasser e chatu kango Amir walde noddirtene réseau ouest et centre africain des femmes ko holliti wi fana o projet yo yiriwnde golleji rob entrepreneur yarre yeso ko nari bangal weltide nyamiriji
les femmes travaillent
énormément robe na golla kanon le metata kare wiide ngatana hakilo mahaniri den ko anya joni yalla be kinno golle on fewiri e pedro semberdun bangal femme golle o jagu ko nande mudu
rebo ko heewi remobe fotti o joddingol o kambe remobe mun ko wurdinta jamaren dum ko holliti yubaba ministre humir kabaru malal dabaji e awa golle leddin
elle joue un rôle
drande robe fonda fi bangal golleji demal yongonga be ngala bawde ardaade tatteji di fuf ka baw fina golle o no fewiri to nibi totama bawde drali e darde mabbe leele de wonde afrika hirnaange mudun e wuddu mudun e wawi lata sababu be jara yeso
liwi remobe ko fotte o badu le lede balebe lefol hirnaange le temdere fu chafande jetton golleji mu en yug demanno
jooɗa haala ngaɗo le région ŋaji ɗi dow kabaru kaltidal ɓe noddiri dialogue intermal yantimmi noga e ɗiɗi lewru avril ndu to Buguni to gollirɗe e baale ngendi ndi fuu kawri hen himmeji kewɗi woni ɗi yimɓe hawruɓe hen kolliti ka noon yogaɓe mabɓe ana cikkiti yalla himmeji yogaji ana mbawi gollede anni ko nelaɗo amen kertaɗo yaade Buguni Lal Aicha Walet infa heɓinen dow faccitango Mamadou Samba Sy ko sitta sidi ɓe
totodiral hakkillaji ɗi nawi noon do ƴettagol kabaru keɓal région o ndenago muɗum jogolalam muɗum e heɓgol golle jeune n huncagol hoore dun sarewol
052
haqqilleji mene hayeɓen nangirama soɓe le o jooɗa haala guiddile jooɗa haala ko waɗale commune ŋaji ɗi mi janti do kabaruji keɓal rewɓen le lamorde amenne ɗo fattade tummode ko noddirte loi 052 soni ɗi haqqilleji hollitaɗe fou gollirama kulleji kewɗi jiɓit toon meɗe jaɓini o jooɗa haala
mama kulbali woni hoorejo kawrtal ngal yetti sanne alhaali yimɓele garɓe ɓe e wima ko yoni ko ɓiɓɓilin mali jaɓandentude heftagol jaam
hunde fof mi holliti leƴƴi o jooɗa haala yo jeen e deƴere heɓe hakkude jalleyi ɗin caggal muɗum homo fottinno jinguina magal leydi malni faabo o yalla ɓe heɓaɓe reena jamare neɗɗo fof fotti e o jooɗa haala holliti wissunani leydi fou e damuɗum hewte caggal muɗum so ɗi wotiŋaji ɗi heɓa waɗe
andon wiide ko ɓuuri temed taton yimɓele ɓe commune ŋaji capanɗe joyyi e jeɗɗi bani munoutié notike ngal ɗo kaltidal hakkude ɓiɓɓe leydi mali Lal Aicha Walet infa heɓana ɗum studio tomani guila Buguni
yambere ɗiɗo ɓerde festival poisson ɗon festival liƴƴi fuɗɗi cakkite yontere ƴaɓɓina nde le nokku place cinquantenaire ɗo Bamako ɗo ngal jogginan fa nogay e jetti lewru avril ndu e wi heɓe hakkillo muɗum ngal festival fanda muɗum yo ɓeydude ɓeydinde darje liƴƴi horsimɓe liƴƴi e jaa ñamoyde liƴƴi ura ɗi e ndefaɗi e hettinade gaci le o nokku Lassana Koulibaly woni juɓɓino golleji ngal festival poisson keɗe ko wi Mahamane Baba Kunta do faccitaka Mamadou Samba Sy
la particularité de cette année d'abord
ko herti e kawtal hikka ko yotta fonno kawtal arandewal ngal waɗama to dande ma yoppal la culture ngal hikka ngal waɗama to place cinquantenaire nden o yaaju nokkuji ɗi naccirti ɓeydade ɗum ɗum noon balɗe kawte ɗe ɓeydike andon si liɗɗi fof na tawe oɗon nokku o ene tiɗi mi hisna on sinuji liɗɗi guuɗuɗi ka sikki wala kay ko tawa ka ɗo no famɗi ɓeydade ɗum ɗum ana woodi cofe dow baali e ko nande muɗum accake e ñamduji kewɗi goɗɗi finatawa naga en
de nourriture traditionnelle
festival panafricain de la cotonnade ɗon festival leydi afrique pawingal dow kabaru ha bo fuɗɗi noga e tati lewru avril ndu to sigasu to ngal kawrital ɗiɗoɓal muɗum wadde le ngallure kenedugu nde fanda muɗum yirwinde kabaru ha bo fa yottade hono hani waɗede fa ɗum waylite ɗum ha bo mali waylite e wi huncimɓe ɗum hoore jandeji gattele muɗum yilaruji fa yottade e jooɗa haalaji hono hatte fa ɗum yirwine ley leydi meɗen ndi nono ɓe kolti wiide golleji muɗum jukkinan fa noga e jetti lewru avril ndu
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement suède danemark suisse royaume uni kañum union européenne et coopération espagnol
lewru avril yo wattu mo wulare woodi sanne le leydi meɗen ndi ko ɓuuri fuu bonde joni ɗoni ko ɓuuri fuu bonde hikka ɗum hawri e taƴugol gurangol timmata batte muɗum kulle ɓuɓɓinoje ana korsi sanne ɗe kakene ana jawi bonde ɗum ko nafata sottoɓe ɗe kulle e moƴƴintinoɓe ɗe fa ɓeydore en faamu anni ko fatumbata kojo heɓine dow hello min noddirta dossier de la semaine do faccitango sitta sidi ɓe
frigo ŋaji ventilateur ɗiyo kulleji ɗi jamata hasi e muɗum sanne o watti kuɓɓu ɗum ko holliti yogaɓe
min jalti beetako o tewtude humidificateur le o wattu wulare e ɗum wawi nafude min sanne mi wari sodde ventilateur kañe humidificateur mbi kam ventilateur ana heɓire hakkude ujunaji ɗiɗi e ujunaji ɗiɗi e temere joyyi humidificateur hakkude ujunaji sappo e ɗiɗi e ujunaji sappo e tati no wulare foti joni sa daari sokaɓe ma jaati jurminete ɓe mbawa fe ɗanade mi wari sodde climatiseur wulare ana woodi le o wattu ɗanade ana tiiɗi mbiɗen jogui himɓe naayɓe les galleji amen nenno neɗɗo waɗan kowawi fou yalla ɓe keɓa mosola
Souleymane Mali kañi comptable le boutique goto le lumo mango guinni bamako ɗo to ɗi kaake cottete ko holliti ɓene wawi coddete ko yaata cefanɗe joyi e ɗi guineji nde ñolman goto ngalle wimakko ɗi kaaki ana hani nangirede juuɗe lobbe ɗum watta sodi ɓooya
wattu gonɗen joni o sodoɓe ana gara sodde humidificateur ngaji mbawɗi sarsede kañum ventilateur ngaji mbawɗi sarsede ventilateur ngaji mbawɗi sarsede mbiɗen mbawi suttude ɗum ko yaata capanɗe nayyi yaade capanɗe joyi e ley ñalloma humidificateur mbawɗi sarsede min ɓurata sappo e joyi yaade nogay ley ñalloma nawtora ɗum wona ko yaafi kollitan yogaɓe hono ɓe gatta ka antiɗi faɓe paama hono ɓe nawtorto ɗum
gongano ɗi kaake ɗi coggu mum yaafi ko heewi majji wawa ɓooyde so nonani moƴƴintine saabu ñola hannde ɗin sooda sanne ga sawe taƴono courant joni ko heewi kasini wawa moƴƴintinde ɗi ventilateur e frigo ngaji nandal muɗum
wulare ana woodi joni ɗum ɓeydi golle amen frigo ngaji ana keewi gaddateɗi fa moƴƴintine mbiɗen jogui client en o wattu mbiɗen jogui tiɗalla yogaji hono rafi kaake gollirɗe kaake amen yogaji booni saabi taƴugol courant sini min keɓɓino bawɗe sodde groupe électrogène ngaji an nafannomin kaake amen fuu booni saabi taƴugol
courant festa client yoga holliti kan en weltama sanne cegan so nabi ɗi kaake moƴƴintine yoga meɓe holliti kan en weltaki saabi ko mumen lonki wodde
mi mbawa wadde balɗiɗi na balɗe tati tawi wara e garɗo wiya min jami dara frigo ngaji muɗon si tawi ko booni mi moƴƴintina si tawi bonay du ɓe mbiya fewi min itta ɗum e courant mi waddi feere an fa moƴƴintine ka courant wala wawa moƴƴintinde ɗum eɗum torra kan ka wona kanko nima golle golle mum
cottoɓe kan e moƴƴintinoɓe ɗi kaake vangnetere nandan muɗum holliti wi anda tewtora jamare tinno jogoɗo ɗi kaake juuɗe lobbe yalla pat ɗi kaake bonale
sakiraɓe ɗo kadduɗe kabaruji ɗi beeta ko ka andudi fuu ɗo mba heɓude ɗi sini o noddi numéro via mo 37321 holtidon wiide kabaru studio tamani fuu oɗo mba heɓude dow application studio tamani mo mbawɗon ɓamude dow play store kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere rewɓe nde wara jokkininde wassalam ley mali rewɓe ñande fuu ɓuuri wadde golle pompis yakuɗon sottugol essence ji le station ngaji tawini o golle arande worɓe ɓurno wadde ɗum nden ɓe rewɓe ana gaɗa o golle saabi ana jiiɗi ɗum yogaɓe du ana gaɗira ɗum saabi fa keɓa almusaɗɗaji muɓɓen ka noon o golle wawa yaade caggal tiɗallaji yogaji hono ɓe rewɓe yalla ɓe paami o golle na no fa ɓeydure ɗen faamu anni ko kalifa goyta heɓini en dow faaba muya heƴaɓamin wonɓe nokkuje ɗe hello min noddirta magazine toutes les femmes du Mali dow faccitango Mamadou Sama Sikou Sita Sidibe
tenedina yo surba gollo le station essence to segutun 11h wudi wattu mo mi jidi odo gollo o nyande alterre nde tawa sotiri jati client hewbe kakol gollirgal makko e juude e dow duuɓi makko nogay o hinni odo golle o e li yakawere
miɗo waɗa ngal gollal saabi mi naftoro saabi neɗɗo wawa wuurde so golle ngal gollal weli kan sanne ɗum saabi so natmi hen watti mi fuɗɗimi ngal gollal ɓe fammini kan honene gollal ngal jayata caggal muɗum ɓe ɓami kan mi heɓe tiɗara fuu le ngal gollal ñalmana hannden miɗo heɓa almasaɗɗaɗan fuu hen gorko e debbo meɗe gollida torrafol hakkunde amen ɗo kiliyanɓe ko hewmi en ana welti sanne so yii kan mbiɗa cotta o essence yoga meɓe jaati ana wiya kan mi tinno fa hande e ngal gollal mbiɗa tewtora rewɓe fuu tinno golla yalla ɓe darno koye meɓɓe
tenen a gollida e worɓe hewɓe sidi jara e goto e mabɓe e wimakko tinnare mo jogui debbo o takama sanne e ley golle o
mbiɗa golle o debbo torra fo wona hakkunde amen mbiɗa wawi kalne rewɓe ɓen wi gollal meral wala kanko o faami ngal gollal ñol man hannden o debbo kanko watta golle fuu ko woni station amen hannden ona teddina hoori ko omo teddina homo fuu jiddi o wariga mi yiya e fewi goto ono duhida e neɗɗo futtofon
latadi pompiste caggal joddi ko heɓata e muɗum yo dun keɓal golle wonandi kanko amnata sangari kanko pompiste motti tun hakkillaji jamara nde tawere fuf omo taƴoro wiide golle kayno laati fuf no nafa ɓinguel adama
mimi janggo école no mi lonki heɓde hoore hen li on watti goto o station fuɗɗi ɓamde yi rewɓe cottoɓe essence mi wari mi hokki inde ɗan ɓe ɓami kan torra fuu wala hakkude menen mi worɗo ko heewi hannden an hokka kan ga kalsi ceggan soɓe soodi essence jaati saabu weltikin ne gollal ɗan sanne mbiɗa tijji ñol man hannden rewɓe fof ana hani gollude yalla darro e koye mumen saabi neɗɗo so wona e gollal an wala teddega fewi goto ne hiisakima
rewɓe pompise ɓe tawi ka bamu ko do dum won kinibe dum e leeti alaaji saato jaati torraaji worbe na duuma be o do inna galle mo sukabe dido mum jidi le station goto yo misalu mudum o wulti video heba e fey juktitaade jandeji makko tiagal ko hebi bak le hitaano 2019 taw o jaba e fey indede
mede tawa mede wada imagol bak saarab dan wana bawde sanne di sabe so naati cotto essence pompiste le hitaan 2017 fuddi be ngal gollal mede heba hen huune ga samoji kiliyan yogabe famirta kon ta cotto yogabe essence ben hee hala sanne yoga e wonde duso warga ana tonyo kan essenceire yoga jaate sina memude kan mi e mino dan huune fu wawa burda gollal sabi worbe ben wawa hokkude neddo huune fu wasi ngine muudo
gollobe station ngaji ngetti sanne tinare robe pompiste be be do yimbe le holti wide ko rewbe tawali o do golle o jaati yirwire koreji
tinare tan wongu sabi binta so rew yogabe ana wad ngal gollal pompiste yaako neddo wawa wadde huune fu aduna so ni walan ana habbi rewbe fu ana han tinnade hannen tewta golle dudu ana nato sabe worbe am sulta sedam mi watti fu so mi iddebbo ana wada hono di golleji ana weli kan sanne so tindigen be heban alma saddaji mebbe ana buri be yili yido mere tan
yalla yalla na tudo
jo station ngaji holti wide bangul rewbe e golle na jogi na fa sanne sabe dum lato bangi goto huntangul hore golle rewbe bangi goddo dun utugol rafi golle.